ku dhawaad 500 oo qoys oo ka mid ah dadkii saamay roobabkii fatahaadka ku dhaladii ee ku gubdi magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya iyo wali balan qiibay deeq raashin ah oo ay COVID-19 noocyadii shirka diisan taas oo ku kooyti dawladda Turkiga gudiga gurmadka fatahaada koonfur galbeed iyo sheegay in wakiilada ku dareeray dawladda Turkiga in iyo seedanka hanu kumid shacabka roobka saameeyay iyo goona sheegay in iyo aad iyo ku xigina maadaama dad badan geega iyo fadhiyan meelo banaan ee hanu kumid gudiga gurmadka fatahaada koonfur galbeed iyo qaybinta raashinka kureeda warbaahinta la hadalay
on ha aragay meel ilaha ku baraka hay oo biyo isaamay xafadoon ha tusni ha aragay way aragayna la maxruumad oo laha ku guuri oo biyoogi wili i fadhiyan oo roobka wili bilamadi barinka dambe isun qubana yaha kursi rumeen dadka marka una dageeka una yaani li tibo qolka dadaw walaal ka siyaha dadkii xafado
dadkan oo dhabaatadan geeka ka dhidina ma ilana ilaahi dhabaatadan hawqaad ilaahi aan toogaana marka eediyadan ma xasniin hadaa uu noo ku jibaabaan aan surun hami iige adal adiwalsheento oo dadkan ha deer siidu ani oo adiliinka tala galay qofkiiliinka tala galay aadadu arday inteegan ono kumada gudigi ono kumada maamulka degmada iyo gudigi gurmadka degdeg madaxweyne Abdulaziz magaab
ee maanta farxad ay noo tahay in markii saddexaad aan raashin gargaar aan gaarsiino dadkii fatahaadaha isameeyeen ee ku noolaa degmadan Baydhabo een gargaarkaas oo naga soo gaaray walaalaha reer Turki oo waligooda runtii garab taagnaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan si gaar ah shacabkan reer Koonfur Galbeed oo markii ugu horeysay ma aha ay gurmadan soo gaarsiyaan waligooda ay garab taagnaayeen shacabka Soomaaliyeed shacabkan reer Koonfur Galbeedna ay garab taagnaayeen waan u mahadcelinayna een gargaarka ay soo gaarsiyeen hordhac ah oo midkii ugu horeeyay ah fatahaada maadaama ay ahayd fatahaad ee runtii in badanna laga digay laakiin laslaha heerkan ma gaari doonto ee waxay ku noqotay cid walba oo gargaar la rabtay dadkan ee xilli degdeg ay ku noqotay marka inay soo hilqaameen oo ay noqdeen hay'adii ugu horeysay ee soo gaarta degmadan Baydhabo oo dadkii shacabka ahaa ee mudnaa in wax la siiyana soo gaarsiiso waan u mahadcelinayna runtii dadka reer Turki waa dad walaalihiin ah oo weligoodan u danqan jiray dadka Soomaaliyeed dibka Soomaali haystana maanta kaalinta ugu firfircoon ka qaadanaya oo dadka caawinaya intaa kadib gudiga gurmadka fatahaadaha Koonfur Galbeed ee madaxweynaha uu magacaabay wuxuu wadaa dadaal xoog leh oo dadka gargaar lagu gaarsiinayo meel walba ay
hay'adda Xasani iyo tiimka oo ninkoy walaalaha oo Turki hay'adanka ma nagaan oo raashinkaasi tii hadeersi dadka oo fataaraha deegaanka Koonfur Galbeed dhibaatooyinka dirti saadartay gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha xaafadaha magaalada Baydhabo iyaga kama nagaan in dadkii mudnaay oo raashin galanka tirga iniyo iyo deersiyeen taasoo kuma nagaana maamulka guud ahaan iyo taliyaasha ciidamada oo booliska ay ku shaqeeyeen amniga iyo sidii dadku oo si nabad leh oo raajoon qaadada fadeed saadartay markii bay balan wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka iniyo qorshaha ka kaayna geekili laakiin may ba rajayn in degmooyinka badan oo baye bacool in raashin deere doon insha Allah sida wasaaradda gargaar qorshayas may ba rajayn in degmada xudur iyo bardaale iyo diisor iyo waldeersi doon insha Allah wasaaradda gargaarka qorshayas wada marka may rajayn insha Allah tiimka oo nolol shaqeeyahay gudiga fatahaadaha wasiirada kumida ayda kama nagaan oo 24 saac suurnaay taasartii marka hadhowada leena walaalaha Turki
gudiga gurmadka fatahaada Koonfur Galbeed ayaa sheegay in iyo ku shaqay doonan sidii helinka gurmada lahaayay dadkii saameynta kowladii roobkii ku qubudii gobolada Koonfur Galbeed iyo goona kaalada doonan hay'ado ku shaqeeyo arimo samafalada iyo dawlado xiriirka leh maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya